xaalado biilaant iyo saamaynta dadkii iyo duunyada oo ku teegna tuulooyinka hoos kooyeyna degmada Warlaween ee gobolka Shabeellaha Hoose deegaanada biilaanta lagu dareemay iyo waliba ku mid ah buulacaday oo la waramay in dadkii iyo duunyada si isku mid ah saamaynta maadaama roobka deerta la waayay aan ku mid ah shacabka ku nool deegaanka buulacaday oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in biilaanta nololyo halis ay keentay oo na dalbadeen in la caabiyo
duha gaag loo dhig of yahay ilaahay hadii lagu soo biyo wasal kana leh ee todoba ah dad ee duun biko dhanaanga in dhameyn kaasa kaasa dhameyn dhanaanga ilmaha shibinaysa kaniin gaas gaas waxaan dad gudaay limlimo soo gato qas aan baro soo gato isbitaal hal geey ya farmashiya loo weydii ilmaha hal geey waxba lagu soo sheego daafad 10 km daafad
intaan dhameyn intaan jeen ora balmale tank misi kuma taal gudwal miki jir baay dad haayse iyo ihi tumi lam pas karoon barngir karaarega se bad intin ihi hal door eskaroor idan hal door maayba sodon kuwan dikile kuwan han afartaman kile afartaman kile gontan shaman kile war borti se alka afti daywa elkin tumi lam gwal gwal loodin ihi sida kaabke sida yi gwal maha aysi maagra ni afkin ba feyla maali suuk adi para wali lus kwaayin hool ee bala song gwaay awe nga baahin maayya hoto had hool baahin wadil mjifin ees on baandi ilay so gildun song kol nora la mutira nora baahit amaya awar mani tumor hajira namo
roobka baaqadiya sababi in guud ahaanba dalka xilugu iyo dadkii iyo duunyadaba xaalado adag ah wajahdiya.